La team BT a poke, auto solution.
Like a boy in home, daddy boy.
Marie tune for a poke,
bomb squad.
Jehova tate upele fio fwa. Sono ngoye kusambele kaisele. Nalenda po na swati na makama. Nalisiveka bumba makakiala mena. Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipoka puwa kasulile mukamba. Ama kamushi wenole laba kone pepo. Nga walipite mwona pita leti kundako. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you do well, pole safila wa kwa maka.
Yahweh.
Visa tisabele shira na kutipa maka. Yari kosele na lela la pakitini. Shaishiwe kutina imo na heaven. Wale wana arusha fiakana. Nombaba pundo mwaiche na kamo. Life yari kosa na lika pita ni fight. Kuiche fya bambo taifu waika flight. Nangu wawe manino ikunte. Nangu taukwe tewe ishiwa ikute. Kakaiba chave kupanga wakwama. Wapoyole chula no chule sama. Nangu fya kosa kia lot peptewe. Tatala filwapo wa ima kubafo yawe. Jehova te ate upele fio fwa. Sono ngoye kusambele kaisele. Nalenda po na swati na makamba. Nalisheveka bumba makakiala menda. Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipoka puwa kasulile mukamba. Ama kamushi wenole laba kone pepo. Nga walipite mwona pita leti kundako.
Yahweh. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehova. If you do well, pole safila wa kwa maka.
Yahweh.
Visa tisabele shira no kutipa maka.
Natatu shile pata la pwana kalange. Great win and dala pa wuka tupiange. Last year kuisopa za muka mapange. Na mano kuimani na chewe limbika kipande. Pa prophet kuchesh kuisa ndodela. Walipata cha upechika kubombela. Yapa kichile no mulungu mwache bazali. Batu pena lesa wa makelo mukali. Lesa fawa ya fabomba pariolina maka. Auto solutions kuwamia kutumiotoka. Hawa nseka nukunga mbawa wakaya. Wanakulu kushop na watsi walawa. Jehova te ate upele fio fwa. Sono ngoye kusambele kaisele. Nalenda po na swati na makama. Nalisheveka bumba makakiala menda. Nalichata kele nkafuma mufilamba. Nalipoka puwa kasulile mukamba. Ama kamushi wenole laba kone pepo. Nga walipite mwona pepo.
Yahweh. Jesus is Yahweh. Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you do well, pole safila wa kwa maka.
Yahweh.
Visa tisabele shira no kutipa maka.
Ala pala kufu kama wailila. Apela koneki na bantu shaishiva. Chapago fiala ndopo teche achike. Believed in trust in a low janshike. Wale sa kutulo wepe pota liputukapo. Sorry sininga pole loko na liputukapo. Mulombele saka kupa vila watemwa. Lotinga na balula ngefula wa mwantema. Nalike mba toto wa ichire wete. Bashile kufipala ko zelu liansha kwete.
Mwona kaili avantu batemwa pali success. Tomba tuwa liveshi wabwa tuwa linabo those days.
Yahweh. Jesus is the way, Jehovah. If you do well, pole safila wa kwa maka. Visa tisabele shira no kutipa maka.
Na chimbe cha poke. Apa nomba tualikaka kampani. Bomb squad swaga boy ino mkalipani. Wali tumfa boy. Wana ni ninja big sacho Mr. Chea. Twizjizi mpunduli komanda kaya. Mr. Sensei no mukambalaji. Jerayo Inc na promoter wa paketi. Wena weziri TC. Auto solution T Rocks is a chan. King Sean game beats a chan.
Ay kata kwa kwa.
Finishing mpundu.
This one another DJ Jace one gonna deka.